Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko mubizi radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ni mudukurikire no kuri YouTube na Facebook no kuri internet www.radioyacu.com maze mukurikire ikiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo muri isanga. Mu kiganiro cyejo kwa kabiri, insanganyamatsiko yari ku kibazo cyo kwirinda gusamya inda zitifujwa mu bakiri bato. Mu Burundi, Minisitiri w'Ubuzima aherutse gutanga igitekerezo ko abakiri bato batarubaka batemerewe gukoresha ubuhanga bwo kwirinda gusamya inda ziriya z'imburagihe zitifujwe rero. Naho mu Rwanda, abadepite banze umushinga w'itegeko ku buzima bw'imyororokere y'abantu ryashoboraga guha abana b'abakobwa bafite imyaka kuva kuri 15 kugera kuri 18 uburenganzira bwa serivisi kuri za serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. None rero ibyo byose murabivugaho iki? Mwese muratumiwe, umwanya n'uwanyu. Kuri telefone dufite Nduwimana François. Nduwimana we? Nduwimana, urahura komeye? Yego, tanga igitekerezo cyawe.
Yego, igitekerezo cyanjye. Ise. Ni santo mu Burundi kandi ngera rwaru kahitera igana. Amwe okwemerezwa.
Radio rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muratobara telefone ya Nduwimana François ntabwo ivuga neza. Nduwimana François ari mu Burundi. Ariko rero Bigirimana Nestor agomba nawe kuba ari umurundi kuko yanditse mu kirundi kuri Facebook ya Ijwi rya Amerika ati koba ari ukurwiza ubusambanyi mu rwaruka uburyo bwo gukinga imbanyi buzoze burahabwa abubatse bonyine gusa. Kuri telefone dufite noneho Daniel Sabimana. Sabimana we?
Ndakumva bwana Thomas.
Urakomeye.
Ndashima Imana n'abantu bayo.
Nuko. Ongera wibutsa bumva ijwi rya Amerika aho herereye.
Herereye Nyamasheke Ruharambuga, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda nk'ibisanzwe. Nkaba umukunzi wa mbere w'ijwi rya Amerika.
Nuko rwose urakoze cyane. Igitekerezo cyawe rero.
Murakoze kumva ijambo. Ndagira ngo mvuge ku topic murimo kuvugaho. Mu by'ukuri mu Rwanda ejo bundi twabonye ibintu bisa n'ibitangaje, ubwo inteko ishinga amategeko nyine abadepite barwanyaga uriya mushinga. Nk'abanyarwanda bo hasi, abakristo, abemera Imana nk'ibisanzwe bwana Thomas, usanga ari abavuga ngo isi iri kurangira. Ariko mu by'ukuri bikaba binabereye iyobera umuturage wo hasi. Umuturage wo hasi kugeza ubu biramubera iyobera kwibaza uburyo umwana w'imyaka 15 abashaka kuba yajya mu bintu bya onapo family planning. Bikabera iyobera abantu b'abasaza, ababyeyi bavuga ati ibi bintu ntabyo, ibi nabyo. Usanga mbese ari umuco gakondo wamyeho ko umuntu nyine ajya mu bintu nk'ibyo ngibyo ari uko yumva kubyo abishaka ku cyo giti. icyo nenda kuvuga ni kimwe
yego
kuringaniza imbyaro urabana kurubyiruko ntago ari byo ntago bikwiye ntago rwose aho ari uguca ubusambanyi ahubwo ni ibintu birimo kwankurajinga cyangwa uha imbaraga ibintu by'uburaya mu rubyiruko mu bana bakiri batoya ari naho usanga ibibazo bibera biba ikibazo mbere ababyeyi baratubwira ngo usanga mbere umuntu yaragiraga imyaka 30 atarajya kwijandika mu bikorwa nk'ibyo so umuntu abona rero ibyo bintu bidakwiriye rwose bwa mutoma
nuko nsabima ndagushimiye cyane
urakoze Thomas Kamirindi
nuko rwose Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite kandi umuntu wanditse kuri Facebook amazina Erickson Blessing. Erickson? Uraho neza?
Namahoro.
Yego namahoro. Ubundi amazina yawe nyakuri ni ayahe?
Eric. Ndikumana.
Eric?
Ndikumana.
Kuko nawe telefone yawe ntabwo ivuga neza gerageza twumve niba ijwi ryawe risohoka neza igitekerezo cyawe
ariko jyewe ndabumva neza
ikibazo nuko abandi batakumva nimba utumva gerageza
yego
ni amahoro rwose
nari nabonye poste yanyu
yego
numva umenga ndafite ikintu kirera mu by'ukuri ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere nibaza ko bidakonserena abana b'imyaka 15 cyangwa 18 iyo rero dutanze umwanya cyangwa se tugaha uburenganzira abana bangana nk'uku gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro
Eric we nawe rwose umurongo wawe ntabwo umeze neza nimero zo mu Burundi sinzi impamvu imirongo itavuga neza utubabarire ubwo turongera dushaka umwanya turebe nimba bikunda noneho neza urakoze Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Gordon Ben niyo nkuru niyo mazina yanditse kuri Facebook y'Ijwi ry'Amerika VOA radio yacu yavuze ati umwana w'umukobwa afise imyaka iri hagati ya 15 na 18 abari umuntu afise amaraso yiruka niyo mpamvu abo bigeme bari bakwiye gukoresha uburyo bwo kwikingira Ijwi rya Amerika bari kumbwira yuko bari gushaka abandi bantu noneho kuri telefone bambwiye ko dufite uwitwa Marusi nimba nabyumvise nabi turabihinyanyura wa mugani wa bene wacu Marusi
karam
undi witwa nde nuko tubabarira ku bantu dufatanye batavuga ikinyarwanda neza ariko bakababwira bati mugume ku murongo mukabyumva
cyane no turabyumva neza rwose
ubundi urinde
ni Marius
aha nuko uherereye Marius we
nerereye mu mujyi wa Kigali
yego ni ku mwanya n'uwawe rero
kuri iriya ngingo rero
inteko
nshingamategeko yafashe yo kutemerera abana b'imyaka 15 kugera ku myaka 18 kudafata ibinini byo kuboneza urubyaro iriya ngingo mbona narayikunze cyane ko akenshi usanga n'ubundi abana b'iki gihe basa nk'aho batari bashobotse nkeka ko iyo biza kuba byabyemejwe noneho abana bari guhita baruka burundu kubera ko bari kubatse n'ubundi dufite noneho uburyo bwo kwirengera dufite uburyo twashyireho nimba ikora nta ngaruka ziri buze bajya gufata ibinini biri butume ntasama ariko ubwo hakirengagizwa ko nubwo ibyo binini byo kudasama byabonetse za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ntago nazo zirinze ubwo rero uri kumva ko iriya ngingo kuba yarakumiriwe n'abadepite kuba 30 batarabashije kuyitora abandi bakifata
Yego.
Nako abandi bakayitora ariko ikiza nuko itegeko ritahaye ububasha bari abana kugira ngo babashe kugira ngo gukomeza kuba guhabwa ububasha bwo kuba bakomeza gukoresha iyo miti, kuko n'ubwabyo bishobora kugira ingaruka ku buzima bwabo, kuko tubona abagore benshi bayikoresha hari ingaruka zitari nziza bibagiraho. Hari ababikoresha bakava, hari ababikoresha bagahura n'ibindi bibazo byinshi. Rero icyiza na numva ni uko rira tegeko ritabashe gutorwa, kuko byari kugira ingaruka mbi, byari kugira ingaruka mbi kuri kominote muri rusange. Nk'abanyarwanda ugasanga biteye ikibazo, abana bariraye bakomeje kwishora mu busambanyi budafite gahunda.
None se Marius, we kuko abangavu batwara inda zidakenewe zitifujwe bagenda biyongera, ubwo ngubwo umuti urabona waba uwuhe kugira ngo bihagarare?
Kuba bakomeza kwiyongera, umuti njye mbona ni uko aba bana bakomeza kwigishwa ndetse bigakorerwa mu miryango, cyane cyane ababyeyi bagatinyuka bagasobanurira abana icyo bakwiye kuba bakora, kurutwa gukomeza kumva ko twakomeza twafata noneho twashaka ingingo ituma noneho ibafavoriza gukoresha gukora bya bintu. Numva rero ariwo muti waboneka, hakabaho inteko z'abana bakabigisha ububi bw'ibyo byose, hanyuma byafasha ukabona uganda wenda zikagabanuka, ariko tutifashishije kuvuga ngo ibakoreshe imiti yabafasha kugira kuboneza urubyaro.
Marius, ndagushimiye cyane.
Yego, namwe murakoze kandi.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri isanga, turaganira ku bibazo byo kwirinda gutwara inda zidakenewe mu bakiri batoya, ndetse n'abasore b'ingimbi kwikingira nabo ku buryo batarwara mbese batagira indwara zo mu mibonano mpuzabitsina. Mu magambo makeya, mu Burundi no mu Rwanda nibyo turimo tuganiraho. Mwese umwanya ni uwanyu, ni mwebwe batumirwa. Kuri telefone dufite Kwizera Lucky Ahmad. Kwizera we.
Yego, urahu Thomas we.
Urahu neza.
Yego.
Urakomeye.
Ndakomeye, ndaho ndakomeye. Ni mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundo, umurenge wa Buyoga.
Yego.
Nge ikibazo cy'abangavu wenda batwara inda cyangwa se nk'icyo kibazo bari bari kwigaho cyo kugira ngo abana kuva ku myaka 15 kugera ku 18 baboneze urubyaro. Babona ko umwana w'imyaka 15 ntago aba yakamenye ko afite n'urubyaro,
ariko ntabwo ari ukuboneza urubyaro, ahubwo ni ukwirinda gutwara inda.
Kwirinda gutwara inda. Inda iyo turebye mu ijanisha rinini, usanga inda z'abana b'abangavu ziterwa baziterwa n'abagabo rimwe na rimwe bafite ingo, cyangwa se njyewe ikintu naha nagiramo inama ababyeyi,
yego,
ni ukwita cyane ku bana babo bakamenya ibikorwa bakora bya buri munsi n'ahantu baba bagiye, kuko hari ibintu byateye muri iki gihe,
yego,
ibintu twita ngo za niveriseri, ibintu by'amahawuzi pati ukuntu usanga umwana yavuye mu rugo ngo yagiye muri aniveriseri y'inshuti ye agataha mu ijoro umubyeyi atazi n'aho yagiye,
yego,
usanga umwana rero aho ngaho agende yangirikira.
Nuko yego, komeza.
Urebye ikindi kintu cyakorwa mu rwego rwo kwirinda wenda inda ziterwa abana b'abangavu, hari igihe urubyiruko nta makuru ahagije ruba rufite ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, bagakwiye kujya bafata nk'umunama mu manama guhera ku mudugudu kuzamuka kugera ku karere cyangwa se n'intara, bakajya bagana nk'umuganga mu nama agasobanurira abantu ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, akababwira ati ba bana mwe iyo ugeze muri iki kigero mwitwara gutya, bigira ibimenyetso bimeze gutya. Yego. Kugira ngo mwana abigireho amakuru. Cyangwa se n'ababyeyi nabo bazatinyuke babyigisha abana babo. Icyo ni ikintu nkeka ko cyo cyabigabanye kuko ugiye mu kuboneza urubyaro hari ingaruka bigira nabyo bishobora kugira ku mwana mu gihe kiri imbere.
Aha.
Murakoze.
Ye na urakoze cyane.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika dukomeze kuri John, dukomereze kuri John. Hanyuma Remo na warategereje kuri telefone. Remo ubihanganye hanyuma turanze twumve John. John we.
Thomas.
Urahora komeye.
Cyane kuri turashimye.
Nuko ongera wibutse abumva Ijwi rya Amerika amazina yawe naho uherereye.
Ubwo nitwa Mugisha Jean, nibyo John nyene nk'abantu herereye Zambia Rusaka, Muganda Murundi.
No. Aha.
Ego na gomba se ni uduga ku ijambo kuri kibazo cyuko inda inda abana bakiri bato ku myaka nka 15 kuduga. Ikibazo raje ego raje kuyirinda ni kimwe mugabo n'ibintu mu mategeko naho biba bigiye mu rundi rwego y'uko umuntu aba amaze kujya ku rwego y'uko icyo kintu agitegereje yumva ko imaze kujya mu itegeko ni kuvuga yuko umwana afite iyo myaka aba bigiye mu itegeko y'uko aba ari ajya kwa we mpamvu ye ma tw'igihugu yo gukingira mbuga icyo mbona ku bwanjye ngende na yuko ahubwo ababyeyi bo kwegera abana hama leta ikagiza inyigisho bakaronka amahugurwa bakamenya ubuzima bw'amagara yabo n'imyororokere yabo mu bijyanye n'irondokaje n'amagara meza nicyo cyoba gikuru kurusha yuko hoja itegeko ry'uko umwana ategerezwa kugira ni gufata iyo miti ikindi nacyo nisa n'ufata kuri icyo nyine n'ababyeyi baravuga yuko bategerezwa kugabanya imbyaro bakoresha ibyo bijya ariko biba mu nyigisho n'abamaze kuba akajya mu nyigisho nta tegeko ryabayemo icyo gituma no kubana n'indi bafata tegeko ryojyaho hoba inyigisho bijyanye n'abantu uko bagenda baragiranye leta igashyiraho ikiri ukuntu inyigisho zigenda zirahabwa abana bakiri bato kuko nacyo ku bijyanye n'inyigisho nagomba se n'ukerekeza kuri bimwe by'ibijyanye bihengeye muri abiri ko mu gihugu cy'u Burundi mutumvikanaho bagira ngo bashobora kumvikanaho keretse abari hanze y'igihugu nyamara amaze kuba n'abantu kenshi babakuraga inyuma y'igihugu cy'u Burundi.
Oya no mu Burundi baratwumva kuri iyo twumva short waves yego komeza.
Rimwe rimwe ndifuza yuko bishobotse n'umuntu abahamagaye mu muhanga akajyo kuko kenshi muratumira nk'abaganga mugabo baganga barashyikiriza iby'ubuganga muganga umunyagihugu mutoyi ari hariya makamba ari mu itana ricendagiri cyangwa ari mu ntugi yanyigisho muganga yaduga ntawe yayumvise mugaha mu mwahamagara nk'umwe akaba mu kiganiro agashyikiriza ashobora kubera mu kiganza abariya bo mu ntara ugasanga bazicaye batatu mu ntara barumvise ikiganiro baragishyikiriza abandi icyo nshaka ni ikiyumviro.
Mugisha ubwo urumva mbese nimba nakurikiye neza ni ukuvuga nkawe Mugisha tukagutumira ukaba umutumire mu kiganiro noneho ukagana n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bakubaza ibibazo mwungurana ibitekerezo uri umunyagihugu usanzwe
kuko umutumire hari nk'ubwo dusanga mu Burundi hari umuntu ushobora gusanga ibyo ni muganga ashyikiriza onivo ya ideoloji y'ikiganiro y'ibyo arimo muga hariho abandi ku rwego rwo hasi uba afite ya maziko yo kubwira ati mbere iyo waguze ushize harya igihugu nk'ibyo havuga ati akadegeni n'ibi ushime akashobora kuba ajya mugati mbe muganga kumbe ariko muravuga igikubona igihe byayo ubu akanyibwa igasigura iki ushinzwe gusigura iki nimba ari binini ibyo binini bisigura gute kuko benshi ibyo nyigisho nabyo bafise mbe nsanzwe ndahazi narahabaye ndi mu Burundi nagiye namaze gukura benshi ibyo ntabyo bazi agiye kwa muganga dusangaho umuganga umwe ambwiye ngo kingore ngo kumedike urabyo mbije mukadigene ngo niyo kakwangira niyo wabona kakugira ingaruka mbi mu magara ngo byo gaho kituguhindure muga niyo mbwiye ati niyo wabona iki kintu aka kantu kajya bakagukundi urabyo tuguhinduye tuguha kandi n'iki tuguhaye magara yawe niyo wabona kiri kugiriye nabi
I don't know what I'm saying.
Yego namwe nagize neza.
Yego. Ijwi rya Amerika noneho duhamagara Remo na utegereje kuri telefone. Remo.
Yego.
Uraho neza?
Muraho.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Nuko bwira abumva ijwi rya Amerika amazina yawe yose naho uri.
Nitwa Ruhamya Raymond.
Yego.
Ndi mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi.
Aho ngaho ni Kigali mu Rwanda.
Kigali mu Rwanda.
Okay.
Nge ikintu natanga gitekerezo.
Yego.
Iki kiganiro.
Harimo
ibintu dufata uko bitari. Twebwe tu mu Kinyarwanda tugita amatirano. Umubyeyi kumubwira ngo navu yigisha umwana hari ibyo atinya kumubwira agatinya kubivuga mu mazina yacyo.
Yego.
Natwe aho twize ku ishuri umwarimu nta gusobanurira byose. Araje kukubwira akakubwira mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Ugacyura ibyo. Wagera mu Kinyarwanda hagira icyo bavuga nyirizina izina ry'igitsina tuvuge cy'umugabo. Ugatinya kubivuga. Igitsina cy'umugore ugatinya kubivuga. Bitewe n'iki n'umuco wacu. Ese bizarangira ryari kugira ngo amatirano tuyareke kuko umubyeyi ntaza gutinyuka kubivuga. Ikindi kintu numva tutagakwiye kuba cyatuviramo isomo ababyeyi umubyeyi aratinya kubivuga ngo ni rushitani. Ese kuki bya rushitani ngiye aho ngaho naho nahita nibaza ikibazo cyangwa nabaza umubyeyi utinya kugira inama umwana kuki ibyo rushitani tubigendana.
Mumagabo macyo uri kushyira ku karubanda ingorane zihari zo kwigisha abana.
Bigaheraho aho twijya no ku babyeyi bakagera haba hari icyo batubwira nyirizina.
None se ubwo wagira inama se ababyeyi gutinyuka noneho bakatura bagashaka imvugo ibereye ariko bakigisha abana.
I'm going to go to the Faranta. Kugira ngo abana bafate iriya miti iboneza urubyaro ariko nuko wenda navuga ngo nuko n'abatari abana babo baramutse ari abana babo umwana wawe umwana w'umudepite runaka yaramutse yatwise nawe cyamugiraho ikibazo muvande cyamugiraho ikibazo cyane ese bizarangira bite niba ko hari akantu bari abadepite bajya bazana ari nka minisante yageza nyuri wa mushinga bahita bawutora
kubera iki se
kuko we ushyigikiwe nyine ni leta no uriya mudepite wazanye aho mu Rwanda navuga ngo arigenga nta sapoti bigeze bamuhereza nta bufatanye bigeze bamuhereza ariko iyo abe nka minisante cyangwa ikindi kigo cyawuzanye bari guhita batora uriya mushinga byihuse.
Noneho ubwo mu magambo makeya abadepite banze gushyigikira bene wabo bakorana umurimo umwe kandi bose ari intumwa za rubanda. None se ushaka kuvuga yuko uriya mushinga w'itegeko wari ukwiye kwemezwa
wari ukwiriye.
Yego
cyane rwose wari ukwiriye ku buryo aba bana niba ubonye umwana w'umukobwa w'imyaka 15 avuye mu ishuri ubuzima bwe nge hari benshi twagiye twigana secondaire cyangwa n'izo turonkome na universite n'uwa universite aradindira cyane ugasanga ubuzima bwasubiye inyuma
No, no. Njye ndandi mwenda ni nkubashye ari umwana w'umudepite waramutse utwaye. Bwo bamufasha wenda bakashobora kuba bayikuramo. Ariko se idashoboye kuba yavamo. Bwa buzima bwe rwose busubira inyuma cyane akadindira. Rero njye ku giti cyanjye numva uri umushinga wawemeza rwose.
Ye ruhamye we ndagushimiye cyane.
Yego murakoze.
Ye komera komera.
Yego nawe.
Ijwi rya Amerika ruhamye rero nyine asanga rirategeko ryo mu Rwanda no ku mushinga wari ukwiye kwemezwa hanyuma bakawiga byakuduka zaba rikazaba itegeko. Ariko uwitwa Kamarampaka Pierre Claver yanditse ku Ijwi rya Amerika VOA radio yacu ni Facebook y'Ijwi rya Amerika ati ndateye intege abashinga amateka b'u Rwanda nkaba nteye utwatsi uwazanye iryo tegeko. Kuri telefone dufite Lionel n'umusaza ngeze ndore. Umusaza ube wihanganye tubanze duhe ijambo Lionel. Ntabwo tukwibagirwa rwose. Lionel we.
Niriwe neza.
Urahura komeye.
Ndakomeye nta kibazo.
Nuko nawe bwira amazina yawe yose abumva Ijwi rya Amerika n'ahuri.
Nitwa Pio Mwitende Lionel.
Yego.
Njyewe ndi mu karere ka Musanze mu Rwanda.
Ni mu majyaruguru.
Yego.
Gusha ku ngingo
rero. Impamvu rero ntabyemera. Byaba ari ubuti bwo kugira ngo ubusambanyi bwiyongere kuko umuntu nimba yaboneje bishobore niba abagabo bashuka abana bitewe n'uko yaba azi ko ataramutemba. Halo?
Ndagukurikira komeza.
Bishobore kuba byatanye imbaraga zo gutuma abagabo bashuka abana bati nta ndamutera inda akamurongoye nta kibazo akamushukisha utuntu tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Ahubwo bitewe n'uko wenda mu Rwanda itegeko ryemera abo bana gukuramo inda. Nta kibazo kuba bihari ariko ntabwo wakore kuvuga ngo baje kuboneza umwana w'imyaka 15 aboneza gute koko. Ntabwo byaba ari ibintu byiza ahubwo twe twashimiye abadepite babyanze kuko byari kongera ubusambanyi mu Banyarwanda.
Ariko se ni ukuboneza urubyaro cyangwa ni ukugira ngo bamurinde itegeko rimurinde gutwara inda?
Nibyo uruhande rumwe byamurinda kuba wenda atasama ariko byaba ari ugutiza umurindi ikintu cyitwa ubusambanyi. Niyo kintu kibazo kiri. Ahubwo ikintu cyakwiriye gukaza ni ugukaza uburyo bwo ki wateye uwo mwana yagakwiriye gukurikiranwa ariko kubangaza neza ibyo ntabwo aribyo rwose.
Amategeko arahari ariko
imyaka 18 nta nicyo bitwara.
Ndumva hari itegeko riha n'umuntu wese usambanyije umwana.
Rirahari. Ahubwo ikintu cyakongerwamo imbaraga ni uburyo bikurikiranwa kuko akenshi na kenshi aho usanga byakozwe ugasanga follow up ntayihari nk'uko bavuga wenda bamuteye inda amakuru kujya atangwa wenda bakurikirana wabikoze ugasanga biri hafi bishyirwemo imbaraga nabo bango bavuge ngo umuntu kuboneza imyaka 15 gusa ntabwo ari byo ntabwo byemewe.
Lionel urakoze.
Murakoze cyane ijwi rya Amerika turabakunda cyane.
Natwe turabakunda pe nuko nuko. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nk'uko rona yababwiye ngeze ndore nawe arategereje. Umusaza
amakuru
ni meza.
Nitwa umusaza ngeze ndore Jean Bosco.
Yego.
Ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru murenge wa Bwishiki.
Yego.
Buriya igitekerezo cyanjye byagakwiye yuko n'ubundi itegeko rihana itegeko ryemera abangavu kwirinda gutwara inda zitateguwe. Byakagombye ko kuko hari igihe nk'umwana rwose usanga atwaye inda kandi rwose ntako umubyeyi aba atagije. Ariko aho mboni aho kwaba ruziye aho kiro kiri nuko n'ababyeyi badatinyuka kuganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere.
Yego.
Hagakombye kwigishwa ababyeyi kwigisha abana babo kuko hari igihe umwana atwara inda ugasanga noneho umubyeyi nako batagize ugasanga kuko mbona ngewe itegeko rirakwiye. Yagombye kwemerwa kuko hari igihe umwana atwara neza kubanze kuritora ubungubu noneho inda bizagabanyuka.
Ntabwo mbizi
ariko rero
wowe urabivugaho iki
itegeko ngo bareke kuritora ikizabuza abana gutwara inda kuko n'ubundi bazazikora kandi babyare babyara abana icyo rambora rero kuboneza urubyaro byagakwiye
ariko ntabwo erega sinzi impamvu muvuga ngo kuboneza urubyaro none se umwana yaboneza urubyaro gute n'umwana ntabwo akaboneza urubyaro ni ukumurinda no kumukingira
Ariko twese tuzi yuko ugiye gufata ya miti ibuza umuntu gusama
bita
ko aboneza urubyaro
yego
niyo mpamvu abenshi bari kuvuga ngo ni ukuboneza urubyaro
nuko umusaza ndagushimiye cyane Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Yego. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turimo rero turaganira ku nsanganyamatsiko yo yuko abakiri bato batagomba gufata batagomba gukoresha ubuhanga bwo kwirinda gusama inda ni mu Burundi naho mu Rwanda abadepite banze umushinga w'itegeko ryashoboraga kwemerera abangavu gukoresha ubwo buryo kuri telefone dufite Bigirimana Nestor nigeze gusoma obambwiye uko telefone yacitse mumbabarire ariko yari nigeze gusoma ibyo yari yanditse muri make ya ubwo bwari kubyivugira ku buryo burambuye maze rero muri aka kanya tutarabona abandi mwe mwumva ko kazi iki
Gango Yusuf Matuma Yahya Hussein Papa Grace Charles Ogada Digital Entertainment Promotion Seta Mama Kibido Maurice Oyano Todie
Vamos a más que lloró Vamos a esperar Andi what you are mama ko Te wa kishin no mo samara Bitum wa kishin ni ya babu Chamarongo mashi Ine kabizo sa ya amuwa Oga sitara wito ga wito za Pues yo meña kanura musunga nae Kamuramu pasoni, yisisi, abantu bundi batishina, abambuzi kabarabuze, utera kesho titeguye,
Mwirinda bambuzi ni kidumu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku kibazo cyo kwirinda gutwarinda ku bakiri bato byakorwa gute niyo nsanganyamatsiko mwese murabatumirwa hagataho ngaho iradukunda Julienne yanditse kuri Facebook ya VOA ati nimwe mutuma abana babyara imburagihe ni gute umwana w'imyaka 15 aboneza urubyaro bazikuramo ngo bakoze amahano noneho kuri telefone dufite twagira Yesu Marcel Marcel we uraho neza
muraho murakomeye sema
imizi myinshi
yewe ni myinshi twaraburanye ariko mba mpabaye gutwi kuba kuriho rwose sinjya nkura urushinge
nuko nuko ndagushimiye cyane uri Kigali rero hanyuma ikibagabaga
ndi kibagabaga nk'ibisanzwe niho mba ndi kibagabaga ubundi ni akagari ubundi ni mu murenge wa Kimironko akarere ni Gasabo
yee nuko igitekerezo cyawe rero
buriya rero ibi bintu by'inda zitateguwe cyangwa se inda ziterwa abangavu njyewe ndibona mu nzego eshatu
yego
harimo nko gushora kwigisha umwana ibintu kumubuza gukora ibintu n'uruhare rw'amadini nizo kategori eshatu shobora kwibaza impamvu bivuze kwigisha gukora ibi kwigisha umwana gukora ibintu n'umukabimubuza niko wabwira ati wa mwana we dore ibi biryo ariko ntiwemerewe kubikoramo kandi arashonje kandi azajya afite n'amatsiko yo kugira ute yo kumva idodo niba irimo n'umunyu cyangwa irimo n'agasenda ibyo ndabikubwira ku nshingiye kuri iki gikurikira buriya kera nubwo abantu bavuga ngo kera bambaraga ubusa ngo bakambara ishabure ariko na bino bita by'abakobwa bita ngo ni ugukora amasuku ku myanya yabo y'ibanga ari byo bita gukuna wenda no guca imyeyo nta n'impamvu yo kubitsinda kuko byigishwa ku maradiyo no ku mbuga nkoranyambaga byakorwaga n'abakobwa gusa biherereye n'abandi bakagirwa inama na ba nyirasenge none uyu munsi umukobwa arajya gushyingirwa nyirasenge niwe arajya kugura amafaranga nyirasenge nuko mbese hari imico itakibaho umwana aratangira kwiga ibintu bijyanye n'ibitsina ari muri primeri azamuke agere hejuru kubyigisha si ikibazo ahubwo uburyo babyigishamo nibwo kibazo kuko ntabwo uzabwira umwana ibintu nuko bikorwa nuko bigenda nurangize umubuze kubikora ntabwo byashoboka ikindi cya kabiri iki cyaje ijambo ngo ni uburenganzira bwe hari aho rirengeye ubu umwana kumuhana yakosheje cyangwa kutamuhana byose ni kimwe kuko hari aho bakubwira ko ibyo umwana yakoze ari uburenganzira bwe icya gatatu mbona ntakunze ibyangombwa identity irangamuntu umwana w'imyaka 16 wateye wenda wayimuteye arahanwa nk'uwasambanyije umwana nyamara afite ibyangombwa bingana n'ibyo wayimuteye afite wa sowa santa n'ukibaza niba ufashe umwana w'imyaka 16 ukamuha irangamuntu umugize umuntu mukuru nta kiri umwana ariko najya gukora cya cyaha ahamwe nk'umwana kandi imbere y'amategeko barangana kuko bose bafite ikibaranga kimwe ibi rero umuti wabyo ukuntu ngewe mbona byakemuka urabona nibyo byo kuboneza imbyaro bamaze iminsi bagifite ejo bundi inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yanze gutora uwo mwanzuro ariko nabwo harimo ikibazo hari amadini n'amatorero atemera ibintu byo kuboneza imbyaro hari amadini n'amatorero nka hoteli za Kiliziya Gatulika ntushobora kwinjizamo agakingirizo icyo ni icya mbere icya kabiri hari uburyo bwo kuboneza imbyaro butari bwiza ku bakobwa bakiri bato batarabyara kuko nk'utu dushinge tw'amezi atatu umubiri iyo umaze kutumenyera ngo uragenda ukamera nk'umugore uri muri wageze muri menopause utakibyara ukaba wakurira n'ubugumba bwa burundu noneho mu gusobanurira ba bana ngo ntibaboneze imbyaro ntibashaka no kuvuga consequence positive na negative zishobora kuba mu gihe umuntu aboneje urubyaro akiri muto bo n'usanga umushinga aravuga ngo nimuboneze gusa ariko ntashobora kuvuga ingaruka zaho mu gihe umuntu aboneje ari umwana twibaza niyo baritora bari abadepite ryari kugongwa n'abanyamadini kuko mu Rwanda hafi ya twese turi abanyamadini n'amatorero uragiye kwa musenyeri bati nta n'agakingirizo kagomba kwinjira muri hoteli ya Kiliziya Gatulika uragiye kwa pasitoro bati rekareke ibyo n'amadayimoni titoka satani n'ubundi niyo baritora bakaryemeza ryari kubangamirwa n'iki kintu cyo kuvuga ngo udusengera ntibabyemera nubuzwa ko no muri kitari cyirwa mu bikorwa ahubwo inzego za leta inzego z'abikorera n'inzego z'amadini nibaguruke mu bundi buryo bashireho ibihano bikakaye ku muntu wabyaye uwo mwana by'umwihariko n'uwayimuteye nicyo kintu cya mbere gishobora gutera abantu ubwoba cyamara kubatera ubwoba wenda abantu bakagenza make kuko nanone hari ikintu kivuga ngo umuntu wabya umwana waseze n'undi waseze babyaranye ngo bari bari gukina iby'abana ubwo umwana wazitwa iki wavutse mu bakinnyi by'abana nabwo ukabona ni ikindi kibazo cyose bipfira he abanyamategeko bacu abanyamadini bacu n'aba bantu bikorera bafite ijambo rikomeye bashobora kuvuga ijwi rikagenda nibahaguruke bashakike ubundi buryo izinda zigomba gucika kuko birashoboka nibashyireho ibihano biremereye igihano cyo gusambanya umwana kiri igihano kidasaza nk'uko cyacyaje n'ufite kidasaza ku buryo igihe bazakomera cyose icyo cyaba waragikoze uzakiryozwa
nk'ukuntu muri kiliziya katolika barimo kugenda bashungura abantu bahemukiye abana mu myaka 20, 30, 40 ishize
yes urabona i Burayi bari kubata muri yombi buri munsi bari kubafata bakabiryozwa ari ni ukuvuga ngo rero ntabwo ushobora kumbwi ikindi nk'ubu mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda bavuze ko nta mwana wa divita ugomba kujya muri kabari atari kumwe n'umubyeyi
ariko ubundi se sibyo byiza ubundi umwana yajya mu kabari gute
erega Thomas dore ikibazo aho kiri njyewe mbaye mfite irangamuntu yanjye aba afite imyaka 16
yego
ukaba ufite imyaka 50 irangamuntu nivuga ngo umuntu ufite ikimuranga wese aba ari mukuru niba afite irangamuntu ku myaka 21 abana bari muri segonderi bagiye gususha
ubwo noneho nibwo se twagira Yezu uri gushaka kuvuga yuko umuntu yageze ku myaka yo gufata irangamuntu icyo gihe itegeko ryahinduka rikamwinjiza mu bantu bakuru
yes bitabaye ibyo niba bakibona ko ari umwana bimuha ibyangombwa ni gute baramwita umwana kandi angana na Thomas ibyangombwa baranga bose ari bibi
yewe ibyo ngibyo ndumva amategeko yahinduka ari menshi usibye ko
impamvu buri impamvu ikibazo kiri kututwana ututwana twebwe tuba turi kuri tere tubana mu mujyi wa Kigali tubibona aragenda akambara ubwo busa nka kuri ya meya wa Karongi yabiciye ngo abana bambaye busa abantu bambaye busa ntitubashaka wabonye no mu minsi yashize mu bitaro bya biri kubera kuri Canal Olympia hariya ku irebero ko hagaragaye n'umukobwa yanagejejwe mu nkiko araje yambaye ubusa arumva yakuze noneho yahura n'icyo gisimba nacyo ngizi ko ari gisimba umugabo ukora biriya ntabwo umubara nk'umuntu ni igisimba nacyo agasanga kirasamye kikaba kimusamiye mu kirere ibyo bintu rero rimwe na rimwe usanga aba bana b'urubyiruko ntibashaka no gukundana no kubana nabo banganya imyaka bavuga ko nta mafaranga bafite irari ry'amafaranga ku bana b'abakobwa irari ry'ibintu bitunguranye bidahenze ni gute ndaba mfite umukobwa w'imyaka 16 nkora kuri telefone ndi 200 ntayimuguriye simu cyahe mubaza aho yayikuye umbwire uwo mwana nayibura ntazajya gushaka indi hari uruhare rugomba kuva imbere mu rugo mu muryango mu babyeyi hari ukuntu leta ishobora kongera kureba uburyo ibyangombwa bishobora gusubira ku myaka 20 kuko ino myaka yemerewe mu ishingirwa
na 20 n'umwe
umuntu atasezeranye n'umuntu atagishobora gusezerana imbere y'amategeko mu gihe akiri munsi ya 21 biba rero uburyo babishungura batanze amarangamuntu kugira ngo abana mu gususha bagiye gukora ibizamini bya leta bagiye barasusha bafite ibyangombwa ariko bashobora gukora ikindi kintu gituma bigaragara ko wowe wasambanyije umuntu udafite n'ibyangombwa cyangwa uwo wabyaye ejo bundi nundi ushobora kwerekana ngo n'ubundi barazibatera babafunga ntibagire icyo baronkuza asanga baruhiye ubusaze undi abana babo bakicwa n'inzara ikibake n'ubwo bagaragaje ikindi kibazo
twagira Yezu we reka ngushimire cyane rwose hanyuma duhe n'umwanya Samuel nawe amaze akanya ategereje urakoze cyane
yego murakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda Samuel rero koko arategereje kuri telefone Samuel we Samuel
yego ndakunda Tomasi
urakomeye
yego ndakomeye ndabumvira hano Kigali mu Rwanda
irindi zina ryawe
irindi zina nitwa Musengamana.
Musengamana. Nuko gusha ku ngingo.
Ye. Ndabumvira hano mu murenge wa Nduga, karere ka Gasabo ni Kigali.
Yego.
Ni ukuvuga ngo rero njyewe nkurikije kuri iyo ngingo nubwo abadepite banze gutora iryo tegeko batanze. Ntabwo bikwiye yuko umuntu w'imyaka 15 yakomeza urubyaro ku buryo babitorera itegeko bakabyemeza. Ntabwo bikwiye kuko n'abantu bakuru iyo uganiriye n'abantu bakuru bakubwira yuko hari bamwe na bamwe babigizaho ingaruka, noneho utekereze nko ku muntu ukiri mutoya utari wibaza nimba azanabyara cyangwa se nimba azagira ute, nawe ubyumve ko nta ngaruka bishobora kuzatera mu gihe kiri imbere. Ubwo rero ugasanga hari n'ikibazo, kandi nanone ibyo bintu biramutse byemejwe
yego
byahita bamwe na bamwe bagera bigenderaho bavuga yuko n'ubundi ari uburenganzira bwabo bagomba gukora ibyo bashaka, ndetse na ba bandi baba babarebera ku ruhande bashaka kubagirira nabi bakaba urwitwazo bavuga bati n'ubundi nta kibazo mu burenganzira bwabo. Ugasanga ahubwo ibyo bavuga ngo imibare ngo irimo irazamuka ngo y'abantu ngo bagenda baterwa inda ngo bagira bati ahubwo noneho nibwo nyikubye inshuro batanatekerezaga yuko yabaho.
Ese uraragiye?
Ahubwo rero
numvise inyana inyuma yawe.
Ndi mu rugo ndi mu rugo n'ubu ndi kubungira kuri FM.
Yee, nuko nuko Musengamana, ndagushimiye cyane.
Ntabwo rwose ibyo bintu bikwiye, murakoze gusa njyewe icyo nicyo gitekerezo cyane.
Nuko nuko pe. Radio Ijwi ry'Amerika, dukomereze kuri Donati. Donati we,
ndabumva karame karame.
Uraho neza?
Muraho muraho neza.
Yego yego. Irindi zina ryawe ni irihe Donati we?
Okay, nitwa Ntege Kurora Donati, mperereye mu ntara y'Iburengerazuba, akarere ka Karongi.
Yego.
Mu by'ukuri buriya ikiganiro cyanyu turagikunda. Kandi buriya nigeze numva buriya Inteko Nshingamategeko y'u Rwanda n'Inteko Nshingamategeko yo mu Burundi. Buriya rwose narabikurikiranye cyane, ariko buriya abana ni abacu ndetse n'ab'igihugu. Ariko kuri buriya nkurikije icyo Inteko Nshingamategeko yatoye mu Rwanda, wenda ntibaranabyemeza.
N'ubundi ntabwo umushinga bigeze bawureba.
Yes, ariko njyewe ahantu mperereye buriya buriya abana hari igihe baba batara ubwenge, nyine ni abana, ntabwo bari bagira igihe cyo gutekereza ngo igihe kigera vuba ndatora iki ngiki. Ariko n'abantu bakuru hari igihe banacikwa, nese kuki n'abakuru bava ngo reka tuboneze urubyaro? Buriya rero ikintu njye ahantu mperereye abana kuba baboneza urubyaro bari mu myaka 15 ndabyemera, kubera ko buriya mbere na mbere buriya inzego z'ubuzima turazemera turanazuba. Ikintu babona cyagirira akamaro Abanyarwanda
yego
bose babona nta ngaruka bakidukorera.
Usibye ko mu Burundi atari Inteko Ishinga Amategeko, ahubwo ari igitekerezo cya Minisitiri w'Ubuzima wavuze yuko ibyo kwirinda gusama inda idakenewe bigomba guharirwa, mbese gukoresha ubwo buhanga bikwiye guharirwa abantu bubatse gusa. Ntabwo ari Inteko Ishinga Amategeko rero. Nuko
ndabumva.
Donati we, ndagushimiye cyane.
Okay, murakoze cyane. Ariko nanjye naho mperereye, ariko je numva ibyo nahamanya nabyo kuba abo bana nabo baboneza urubyaro.
Nuko nuko
niho nanjye mbogamiye. Murakoze cyane.
Ye, urakoze nawe cyane, ahubwo ni twebwe tugushimira. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, murisanga. Noneho duhamagare Hafashimana. Hafashimana we,
karami
uraho neza
naho ndakomeye
nuko nuko uherereye heza
ni Kampala muri Uganda
ariko nduvuga ikinyarwanda neza uri umunyarwanda
yego umurundi
eh uri umurundi
yes
none se ko nubusa nuvuga ikinyarwanda ukuvuga ikirundi
umurundi ndumunya kirundo ndi hafi mu Rwanda
ah nuko nuko umwanya nuwawe rero
e nari sagatererano gatoya nashaka guterera kubijyanye nuko bari bashikirije abana batwara inda bakiri bato yari byo umugambi bari bambaje gufata nabo ko bugenda ku buryo nk'abandi
yego
kubera ko bino bihe turimo biragoye abana isi yarahindutse abana bashura hakiri kare ugasanga bari ko baratwara inda batifuje kandi ntibatabwo bavuga kubo shobora kuba bubarinda nibo bishobora ababyeyi babo
kubera iki
ntabwo bashobora kubera ko ibi bihe tugezemo basamazwa na byinshi bakwegera kuba bogenda mu busambanyi
yego
icyo mbona bubareka nabo bakagenda ku buryo nk'abantu bakuze
ye nuko nuko hafashe imana ndagushimiye cyane
yego murakoze
ye radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda witwa niyo ndiko Felix yanditse kuri Facebook ijwi rya Amerika VOA radio yacu ati niba bihagarike kuri bose nibyo byahimbara uwiteka icyo ni igitekerezo cye hanyuma witwa Mupango Francis we yanditse turwaruka n'abakuze ntibakwiye kubikoresha kuko byica ubuzima bwabo noneho duhamagare Jean-Claude we
Tereza
urahura komeye
yego
nuko irindi izina ryawe ni irihe
ni Habarugira Habarugira Jean-Claude
ukabuherereye hehe
ndi mu murenge wa Kanyinya I Kigali
nuko gusha ku ngingo
igitekerezo cyanjye nahoze numva wakunze kwibanda ku jambo uvuga ngo abana gufatira imiti ntabwo byitwa kuboneza urubyaro ariko ako kantu numvaga atari ko kubera ko kuboneza urubyaro ubundi gisobanuro cyo kuboneza urubyaro bisobanura gukoresha uburyo bwemewe n'amategeko ukumira ko habaho gutwita utabiteganyije
ariko ibyo si kubana
yego ni haba ari ku mwana haba ari ku mukuru yakoresheje ubwo buryo hagamijwe ko adatwita mu buryo bwateganyijwe cyitwa kuboneza nubwo batarabyara
nuko komeza
nicyo ngicyo cyonyine nagira ngo mvuge bityo rero baramutse babemereye baba nabo baboneza urubyaro
yego komeza
nicyo ngicyo cyonyine ibindi ni ukubashimira murakoze
na urakoze cyane nuko ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri sanga hanyuma bambwiye ko hari undi muntu utegereje ntabwo nafashe izina rye neza kubera ko nari nteze amatwi icyo Jean-Claude Habarugira yarari mambwira ababwira ntabwo ari byo yabwiraga genyine usibye ko ari byo yahagaga sopo mbese tutumvikana mu magambo nuko none rero ni alo
Hello
Uraho neza Nuko bambwiraga amazina yawe sinayafata neza kubera ko nari impuze wabwira abateze ijwi rya Amerika amatwi uhuri we nahuri
Ubu ngiye akakaye tuvugana ni Rurinda mu murenge wa Buyoga Banyita abakono rube
Yego
Uko ni kiganiro muri sanga cyane kuko kiradufasha
Yego
kuko twigiramo inama nyinshi kandi mutegereza amakuru ku gihe
nuko ndagushimiye pe
rero ibiganiro byanyu tuzajya dukomeza tubikurikirane inama tuzitange aho twambaje tubafashe inama.
Ye nuko kuri insanganyamatsiko rero hari igitekerezo ufiteho?
Ye rero igitekerezo mfite nuko abana kuboneza urubyaro ku myaka 15 numva njye bidakwiye.
Yego.
Hari n'ingaruka bitera u Rwanda bakiri batoya kuboneza urubyaro ntabwo bikwiye. Wenda ubona nk'abamama ukuntu bigenda.
Yego.
Ubona yuko hari imiti bafata ugasanga ibagizeho ingaruka. Ese bariya abana mubona bitabagiraho ingaruka? Ese ukuntu bacomekamo agapira buriya ntibyakwangiza umwana w'imyaka 15? Njye numva rero kuri iyo ngingo bidashoboka. Ahubwo wenda nkavuga ni bajya bakoresha udukingirizo.
Yego.
Nashoboye kwifata agakoresha agakingirizo.
Aha.
Niko mbyumva.
Nuko Norbe, urakoze cyane.
Natwe turabakunda. Iki kiganiro muzajya mukicishaho buri munsi se cyangwa?
N'ubundi iki kiganiro muri isanga ni buri munsi guhera saa 10 kugera saa 11.
Dukunda ijwi rya Amerika cyane.
Nuko urakoze.
Sawa sawa, namwe murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, hanyuma Habarurema Jean Baptiste yanditse, ubwo ndibwira ko abwira bari abadepite bo mu Rwanda ati iriya tegeko nibaritora bazakureho n'igihano cyo gusambanya umwana. Ijwi rya Amerika, undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika bari bamboneye, telefone ye iracitse, ubwo muratubabarira. Ibyo aribyo byose insanganyamatsiko yari, kuko ndabona igihe kirimo kigenda, insanganyamatsiko rero yari kwirinda indwara, nanjye ngo indwara, kwirinda gutwara inda, mbese ku bantu bakiri abangavu, byagenda gute? Mwese mwabivuzeho icyo mutekereza kandi muzakomeza mubyunguraneho inama, mushobora gukomeza kungurana inama ku Ijwi rya Amerika VOA radio yacu kuri Facebook. Rwose buri gihe tuzabatega amatwi, hanyuma ibyo bitekerezo byanyu tubisangize n'abandi banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Maze rero mwese uko mungana, ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.